Jay Mosh, baby.
I'm boss like.
I'm your better man, and you don't need another man. When you came in the veteran, you don't need another man. Wakileta nyoko nyoko, omiye baby wendo koko. You know you are my everything. Ooh yeah. Kwenye vina na mavoko, nikuimbie kama voko. You're my queen, I wanna be your king. Ooh yeah. Ooh yo, ooh yo, ooh yo, ooh yo. Ananumiza moyo, ananitesa roho.
Sura chotara, Anna. Swaga zankara, Anna. Pozi za bara, lugha za fani, huyu mtoto kweli ni bala. Anna, Anna, African beauty. Ningwa sana in performing duty. Songi nywele na makeup atumi. Now was that the live God made up for me. Hey, na vena ngimona, shimwa valentine. Na ponya corona, self quarantine. Nyuma bibi, na fena kizi digi. Na tena bigi ligi, tukiwa jigi jigi.
Kuyo, 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 kuyo. Ananumiza moyo, ananitesa roho. Kuyo, 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 kuyo. Ananumiza moyo, ananitesa roho.
Sura chotara, Anna. Swaga zangara, Anna. Pozi zabara, lugha za fani, huyu mtoto kweli ni bala.
Anna, sura chotara, Anna, 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 Anna. Anna, swaga zabara, Anna, 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 yeah. Achana na leo, minaongea kuhusu tomorrow. Ni kama video, mapenzi leta lina kasoro. Nasema, achana na leo.